dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano I Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Etienne Karekezi, ndagushimiye kuri uyu mwanya kandi n'abadukurikiye, nanjye ndongeye ndabasuhuza mu kiganiro cyacu dusangire ijambo. Ikiganiro cyano ni nkuko nari nabibasezeranyije mu minsi ishize, mu mpera z'ukwezi kwa kane twari twagicumbitse. Icyo gihe twari ku ngingo y'ibigomba kubahirizwa ngo muganga akuremo umuntu inda. Twibukiranye ko ari iteka rya minisitiri ryasohotse ku itariki 8 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka wa 2019. Ni nyuma y'aho ubundi washakaga gukuramo inda ryasabaga kubanza kunyura mu nkiko. Ni iteka ry'ingingo 13. Ariko ntitwazigarutseho zose muri dusangira ijambo. Ndongera mbibutse ko mu ngingo ya 3 y'iri teka rya minisitiri isobanura impamvu zemewe mu gukuramo inda. Usaba gukurirwamo inda agomba kuba atwite ari umwana. Usaba gukurirwamo inda kandi agomba kuba yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato. Usaba gukurirwamo inda agomba kuba yarayitwaye nyuma yo kubanishwa ku gahato n'undi nk'umugabo n'umugore. Ashobora kuba inda yarayitewe n'uwo bafitanye isano ya hafi kugera ku gisanira cya kabiri, cyangwa se kuba inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite. Iyo ngingo ikomeza ivuga ko aseguriye ku biteganywa mu ngingo ya 11 y'iri teka, usaba gukurirwamo inda anasabwa gutanga ibimenyetso by'impamvu ashingiraho. Iyo nyuma yo gukurirwamo inda bigaragaye ko uwayikuriwemo yatanze amakuru atari yo, yirengera ingaruka zabyo hakurikije ibiteganywa n'amategeko. Naho ingingo ya 4 y'iri teka yo irarebana n'igihe ntarengwa cyo gukuramo inda, ikavuga kuretse mu gihe indi ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite, indi ikurwamo igomba kuba itarengeje ibyumweru 22, birangana n'amezi 5 n'ibyumweru 2. Ingingo ya 8 y'iri teka rigena ibikurikizwa mu gukuriramo umuntu inda isaba kugaragaza mu nyandiko. Isobanura ko usaba gukurirwamo inda agomba kugaragaza mu nyandiko ko yemeye ko bayikuramo amaze gusobanurirwa ibyerekeranye no gukuramo inda byose. Iyi ngingo ikomeza ivuga ko iyo umuntu usaba gukurirwamo inda ari umwana cyangwa umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe, umuhagarariye wemewe n'amategeko niwe ubigaragaza mu nyandiko ko yemeye ko bayikuramo. Iyo umuhagarariye wemewe n'amategeko abyanze ukwemera ko umwana niko kugenderwaho. Naho ingingo ya 11 y'iri teka irebana no gukurirwamo inda ku mpamvu z'uko ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite. Mu bigomba kubahirizwa harimo kwemeza imiterere y'ikibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite bikozwe nibura n'abaganga babiri, umwe muri bo ari inzobere mu byerekeranye no kubyaza no kuvura indwara zifata mu myanya y'imyororokere. Hagomba kugaragara ukwemerera mu nyandiko k'utwite cyangwa se umuhagarariye wemewe n'amategeko iyo utwite ari umwana cyangwa ufite ubumuga bwo mu mutwe. Bisaba gukora raporo ikorwamo kopi 2 zishyirwaho umukono na muganga wemewe na leta n'utwite cyangwa umuhagarariye wemewe n'amategeko. Iyo utwite ari umwana cyangwa umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe, kopi imwe ihabwa utwite cyangwa umuhagarariye wemewe n'amategeko, indi ikabikwa n'ikigo cy'ubuvuzi. Gusa dusubiye hejuru ku ngingo ya 9 yo irebana no guhabwa serivisi yo gukurirwamo inda, yo itomora ko umuntu wifuza kubona serivisi yo gukurirwamo inda afite uburenganzira bwo kugana ikigo cy'ubuvuzi yihitiyemo cyabiherewe uburenganzira no guhabwa serivisi akeneye atabanje kubazwa urupapuro rwahamwohereza. Iyi ngingo ni ikomeza kuzamura impaka ari abashyigikiye iri teka n'abaryamaganira kure. Iri teka ryasohotse mu gihe mu mwaka ushize wa 2017 abarurwa abakobwa batewe inda basaga 17,000 mu gihugu hose. Nubwo iri teka ririho ntirikuraho icyaha cyo gukuramo inda.
Niba kuzuka kwacu umwana n'umutware, niba igihugu cy'ejo umwana n'umutware.
Mu kiganiro cyabanje muribuka ko abihaye Imana bo muri Kiliziya Gatolika bo batemeranya n'iri teka, bavuga ko gukuramo inda ari icyaha. Muribuka kandi ko impuzamashyirahamwe y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda Claude Mumpine nayo itemeranya n'iri teka, ivuga ko rihabanye n'uburenganzira bwa muntu. Hari na bamwe mu bahandiwe icyaha cyo gukuramo inda twaganiriye bigoye kumenya niba iyiri teka rya minisitiri riza kuba ryaratowe hari icyo ryari bubafashe. Mu kiganiro cyabanjirije iki kandi muribuka ko hari n'abaturage basanzwe batanzeho ibitekerezo bitandukanye, ariko benshi bahurije ku kuba iri teka ngo rishobora kuzaha icyuho ubusambanyi. Mbere yo kubajyana kubatumire bashya mu kiganiro ndongera mbanze mbumvisha umwe mu bahandi w'icyaha cyo gukura minda iriteka rya ministri ritarasohoka ubari mu bahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu Paul Kagame twirinze kuvuga imyirondore ku mpamvu z'umutekano we yavuganye na mugenzi wanjye asumutakaboye
narabanje ubwa mbere nyine natwende negatronkome ariyo y'uyu mwana uyu nawe ni uwanjye birangije nyine buramahirwe gukomeza kwiga ndamurera none umugabo twabyaranye akomeza mfasha uyu nguyu ni umusirikare ahavuri Darfur 2016 turongera turabonana n'irinde ya kabiri mvimubwiye nyine ambwira ko ngo ndatariye mbona nyine nta yandi mahitamo yo kubikora uyu nguyu yari akiri muto yari afite imyaka ibiri kurera indahekana ntabishobora ntekereza rero kuyikuramo
wayikuyemo gute wagiye kwa muganga wabwiye abantu
nabwiye nyine abimfashamo nakoresheje imiti ya kinyarwanda maze gukoresha imiti ya kinyarwanda hashize nk'ibyumweru bibiri bibaye wa muntu nyine amvamo arabivuga
wowe wari wabikoze ivamo neza
niyarangishe
yari afite ameza angahe
arindwi
yari umwana ugaragara
ari umwana nyine yari akuze nyine nyuma y'ibyumweru bibiri nagiye kumva nkajya umuntu ava mu isoko arambwira ati uwo mumama ati hari umuntu yabwiye ati wakuyemo inda itangira gusakara gutyo ku cyumweru mu gitondo kuri 28 5/17 ko nagiye kumva mbona abayobozi b'umudugudu bangezeho uwo mumama yari yabahaye gahunda zose y'ahantu twabikoreye bajya kureba aho byabereye nyine umwana biba ngombwa ko bamukura muri tuwarete twe twamusize birangiye bahita bamfite banjyana kuri polisi ku Muyumbu baramfunga njya kuburana naburaniye ngoma bankatiye burundu maje gukatirwa burundu nyine bahise bamanura banjyana muri gereza nkuru y'abadamu ndajurira ngezemo maje kujurira hashize nk'amezi ane njya kuburana ubujurire rwamagana bankura kuri burundu bamenyaka 10 byarangoye cyane ubyumve
kuko umwana w'amezi arindwi n'umwana ufatika wowe yahari ntimbugira icyo kintu
ndayigira cyane nk'iyo mbonye abandi bamama nyine bahetse cyangwa baza kunsura ntabwo natinyuka kuvuga ati reka turebe umwana reka reka uretse kumurebera aho ngaho nkamwihorera gusa mwituriza mba numva ko ashobora kumbwira ati si uwaba aho wamusize si uhazi ibintu nk'ibyo ngibyo no muri gereza nkigeramo ntabwo natereraga abana uretse yenda urukundo rw'umwana rukunda kuza nk'uwo nguwo uretse ko nawe hari igihe atanyemera utavuga ko ndi mama we mama wanjye niwe avuga ngo niwe mama we ariko nyine intimba yo ntago yabura
hari abantu b'abanyamadini bavugaga bati ariko iyo ntimba abantu ntibayibona mwabibayemo iyo ntimba ingana gute
iyo ntimba ntago yoroshye bamwe bavuga ko nyine ngo n'ubundi ngo leta iri gukomeza kudushyigikira nk'uko twataga ariko bari kuvuga ngo nimutare n'ubundi mujye kuzitwara nyine bari abantu baba barazize jenoside ntago baba bishimiye twebwe bahaye imbabazi ngo duteye kubera bo babakoze uburoko burebure ngo nimugende n'ubundi mujye kuzikuramo leta yarabibemereye ati n'ubundi ejo muzagaruka mwadusige tukababwira ati ntago bishoboka ubungubu itegeko ryaraje n'ibizajya bibaho byabaye nk'impanuka ni ukujya kwa muganga se cyangwa ukabibwira ubuyobozi bukwegereye ikibazo wagize
ariko se n'ubwo itegeko ryaje nyine rikaba mwabikora mu buryo bwiza atari ibyo kwihisha wowe reba nk'uwo mwana bakize muri toilette abantu bakajya kumushakamo ayo mashusho ntakugaruka
aragaruka ariko nyine ngerageza kubyikuramo ariko hari igihe bigaruka
bisa bite
bigaruka nyine mbibona uko byari bimeze uko nabigenje uko nabitangiye hari igihe bigendaye n'igihe bigaruka ntago bijya bishira burundu ngo bimvemo
ni ryari bigaruka kenshi ni ryari bikuzahaza
cyane cyane nk'iyo mbonye abana bagenzi banjye baje kunsura bo bafite cyangwa se ababyeyi nabo bahetse abana
umuntu yakwibaza ati wenda uyu mukobwa ni igisimba umuntu utinyuka kwicira umwana wari usanzwe ubakunda
cyane nari isanzwe mbakunda ubyumve no mu rusengero aho nabaga nicaye n'umwana ari nk'iryira nkajya kumuterura ntago nangaga abana ariko nyine byatewe na papa w'umwana ntego no guhangayika ko kubarera nta bushobozi ndavuga ati nta kundi kuntu nabigenza ndabyiherana sinabibwira ababyeyi nifatira umwanzuro gutyo
ababyeyi bagize umwanya wo kubasaba imbabazi
nigeze kubandikira urupapuro ariko mama niwe nandikiye ntabwo nigezemo bazana arwara kugezeho ariko nimugurana bitekereje ko nzabasaba imbabazi.
Uvuga kureba gute uracyafite ikimwaro
nyine kuri nge uyo mbabonye n'ukuntu nyine papa twajyanye rwamagana n'umurambo ari we bari kubwira ngo na uterure nagire gutemba numva hari n'igihe mba numva ntabana nawe no kumureba mu maso yabingoye nkigera no muri polisi nashatse no kwiyahura ariko biranga gerageza no gutoroka nabwo biranga abamama twari turi kumwe n'abamamajambwira ati bizashira
aya mategeko kuba arimo kuyavuga ngo uzagenda witabaza amategeko mu gihe wenda baba bafashwe ku ngufu n'ibiki byose itegeko rigurengere ikisarengera umutima wawe ugiye gusandara n'iki
nzamusaba imbabazi nyine numve ko hari zishize sinzi ariko hari genda bizashira ko numva ntacyo nakora pe
ubuse mwagiraga abajyanama bihungabana hariya muri gereza ku buryo wakumva warabibabwiraga se ukumva wibura ruhuci akakuganiriza
habagamo n'abamama nyine twageze mu kitatu b'inshuti b'abanyamategeko bahita bangira inama ukajya bambwira ati ntukabitekerezeho cyane ntukanatekereze ku muryango cyane iyo ugerageza ubyikuremo bizagera aho bishire
muri ibi bintu byose biguhungabanya ikikuremerera kurusha ibindi igituma niyo wabyikuramo ukavuga uti dore reka nasetse nishimye nagize gute ni iki
ikintu kindemera cyane nuko nukubona nyine icyo gihe papa ariwe bahaye buri kimwe cyose ngo agikore ku murambo atigeze agiraho uruhare nacyo kintu ntekereza cyane kikambabaza.
Muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya Amerika. Turarebera hamwe iby'iteka rya minisitiri rigena ibigomba kubahirizwa ngo muganga akuriremo umuntu inda. Muracyari na Eka wagira ubusa. Mu gushaka kumenya uko iri teka ryumvikana ku banyamategeko, negereye Maître Faustin Murangwa wakunze gukurikirana ibyo gukuramo inda.
Uko twumva ni uko mu by'ukuri itegeko rimaze guhinduka inshuro nyinshi mu rwego rwo kugira ngo mu by'ukuri harebwe uburyo bwashoboka bwo kugira ngo ibitekerezo bitandukanye bihuze, kuko hari ibitekerezo by'abantu bavuga ngo ukuyemo inda wese agomba guhanwa, hari ibitekerezo by'abantu bavuga ngo gukuramo inda ko ubundi icyaha ari ikintu kibuza umudendezo sosiyete, umuntu wakuyemo inda we ku giti ni hehe kwa aba ari ibintu bimureba nk'umuntu wayitwite nihe habuze umudendezo wa sosiyete. Ngiye mpabona mu by'ukuri ikibazo nta nubwo ari aho ngaho cyari gikwiye kureberwa. Cyari gikwiye kureberwa mu kuvuga ngo abo itegeko rinafata n'iki itegeko riba rigamije kuko itegeko rishyirwaho kugira ngo riproteje inyungu rusange, ariko ari no kuvuga ngo n'ubangamiye inyungu rusange rimuhane mu buryo bwa rusange ritagize uwo rigira ngo ribererekere n'undi ngo abari we rihana. Ugiye muri statistique z'abantu bagiye bahanirwa gukuramo inda niho wahita ubona ko mu by'ukuri harimo ikintu gisa no kutumva, kuko wakwibaza ngo mbese abantu bakuramo inda ni abanyeshuri ba secondaire n'aba kaminuza gusa, ese ni bo bonyine batwita ku buryo batunguye cyangwa se ku buryo batateganyije ku buryo batekereza gukuramo inda? Iki ni ikibazo. Usanga abantu bafatwa muri icyo cyaha ari abantu bajya kuzikuramo nyine mu bushobozi buke bwabo, ku buryo bafatwa mu icyo nakwita mu Gifaransa muri yo clandestinite yabo. Kandi iyo clandestinite uretse no kuba mu by'ukuri ari icyaha, nibwira ko itegeko ariyo rya rikwiye kuza riproteja kugira ngo uretse icyaha yakoze cyo kujya gukuramo inda ribarinde no kujya kwiyangiza noneho, kuko itegeko rihana riba rishinzwe kugorora. Nujya no kugorora umuntu, ugorora umuntu muzima, ndetse na ya kategori ya mbere navuze y'abantu kenshi bemera ibijyanye n'amadini ndetse bakomeye ku muco, cyane cyane ku muco wa Gikristo, bavuga ngo gukuramo inda n'ukwica umuntu kandi ibyo ni sakirirego. Ukavuga ati nibura nujya no kugarura umuntu ngo umuzane, yenda tuvuge abizera bavuga ngo kumubwiriza agakizwa, nujya kubwiriza n'umuntu ngo azakizwe uzamubwiriza ariko ari muzima, atari wa muntu wagiye gukuramo inda muri clandestinite agapfirayo agatakarizayo ingingo kugezaho hariho bamwe batakarizayo n'urubyaro.
Iyo clandestinite rero uremeranya n'iri tegeko?
Kubwanye haraho nemeranya n'iri tegeko. Aho nemeranya n'iri tegeko naho kuvuga ngo mu by'ukuri noneho abantu nibura bahuye n'ibibazo ibi n'ibi kategorizo itegeko ryateganyije nibura abo tubakuye muri clandestinite baze bagane ibitaro ndetse kubera ko bujuje ibingibi bisabwa mu itegeko noneho bagende bagane ibitaro ibitaro bibahe iyo service nka service isanzwe ariko nibwira yuko ibitekerezo bikwiye gupusa kuko so nyine bari muri clandestinite ngewe nkurikije imanza na experience zo imyaka 12 maze mu mwuga w'abavoka abo nagiye mbona kenshi n'abana b'imyaka mitoya cyane baba mineure b'abanyeshuri biga muri secondaire b'abanyeshuri biga muri university nongeye kukigarukaho kuko ariko nzi ko hari abadamu b'abagabo kubera ko baciye abagabo babo inyuma batwita muri bakagenda kandi bakajya gukuramo inda nta nkomyi kubera ko nk'uko bagize ubwo buryo bwo kugenda muri iyo migirire yabo bafite n'ubundi buryo bagenda hari naburira indege bakagenda akajya muri Afrika y'Epfo cyangwa se muri Kenya aho itegeko ritabahana akaza yarangije gahunda akitahira
aho mutemeranya n'itegeko ni hehe
aho tutemeranya n'itegeko ni ubwo buryo ese ubwo buryo itegeko ryateganyije ese buroruhereza nde ese nta gushobora gusanga ira procedure y'uburyo bajyamo n'ubundi kuko itegeko rya mbere cyo barinengaga nuko wajyaga ku mucamanza kujya gusaba icyemezo cy'umucamanza kikujyana imbere ya muganga uyu munsi noneho uragenda muganga nta nubwo akubaza ikimenyetso kiniki kigaragaza wowe upfa kuvuga gusa upfa kuba wamaze kuvuga imbere ya muganga akora declaration ivuga ngo ndi muri kategori yabaminere ndi mu bantu bo muganga yagaragaje ko inda ishobora kubateza akaga narafashwe ku ngufu bidatangiye bimenyetso hanyuma ngo itegeko rikonyere gateganya yuko nyuma yaho ariho noneho maranze basanze warabeshye wazabiryozwa ukabihamya nibwira yuko rero aho ngaho naho ese mu byukuri ni uburyo bworoheye abantu ese ya intimite y'umuntu na muganga ese iroroshya dukurikije umuco w'abanyarwanda iroroshya icyo kibazo ku buryo umuntu ashobora gusanga muganga yisanzuye ese ya close basizemo yo kuvuga ngo uramutse bigaragaye ko ubeshye ushobora kuzabihanirwa ese bigenzurwa bite naho ngaho ngiye mvuga ko itegeko ritanoze neza
none muri abanyamategeko mushobora gusobanura mushingiye ku mategeko ariko rubanda abantu badasobanukiwe iby'amategeko iyo bavuze bati itegeko riraje ariko rishobora kuzagira ingaruka ku muryango nyarwanda ugasanga bakavuga bati ibikorwa by'ubusambanyi biziyongera bamwe bazumva ko gukura iminda ari imikino isanzwe mwe murabyumva mute
njyewe nago ndi mu bantu bumva nka gutyo kuko nibwira yuko n'abagendera ku muco wa gikristo cyangwa se wandi madini nibwira yuko icyaha cyo gukuramo inda kiba cyahereye ku cyaha cy'ubusambanyi rero nibwira yuko udashobora gushyiraho abandi ibyo wowe wemera ngo mu by'ukuri njyewe ndi umukristo yenda sinshobora gukuramo inda cyangwa se ngo mbwire uwanjye gukuramo inda cyangwa se mfashe mu gukuramo inda ariko se kuko mbyemera ntegeke n'abandi kubyemera gutyo ese nzaba mbafashije cyangwa nzaba ndushijeho kubagora nagira ngo mbwire ngo ntabwo nirengagiza iyo kote y'abantu babyemera nka gutyo ariko nk'umunyamategeko nanone ndongera nkarebana na cya kibazo navuze gikomereye ku community kijyanye na clandestinite abashaka kubikora kuko n'ubundi itegeko ntiryabibabuzaga tubyumvikane yuko ku bitegeko rihana ntago ryabuzaga uretse no kubuza ntiryacaga n'intege abashaka gukura mwinda mbona kubwiye yuko hari abafata n'indege bakajya kuzikura mwahanye bigaragara ko hari n'abafata na bisi noneho hari n'abagenda n'amaguru ariko ikibazo gikomeye cyane nibwira ko gihangayikishije sosiyete twamaze kubona yuko itegeko uko ryari rihari rihana gukura mwinda ritacaga intege bityo ntirinabuza noneho n'abasambana gusambana nibwira yuko umurimo w'abanyamadini ndetse n'abantu bemera yuko mu by'ukuri gusambana no gukura mwinda ari cyaha kwaba ukwegera abo bantu kubabwiriza ndetse no kubahamagarira kuva muri ibyo byaha ntabwo rero mu by'ukuri kuba umuntu yakoze icyaha bivuga yuko agomba gucirwaho iteka. Nakubwiye yuko rero ngiye uko mbona ikibazo. Ikibazo ni clandestinite byakorwagamo. Niba nabyita magendo cyangwa se uburyo budakwiriye burimo umwanda burimo n'umutekano mukeya byakorwagamo ku buryo biteza akaga ababijyamo. Bityo rero ugasanga mu by'ukuri iri tegeko rije rimera nk'aho rije kugira ngo mu by'ukuri abo ngabo n'ubundi ku bw'itegeko rihana ndetse no ku myemerere no mu myizerere utari kubuza kujya gukuramo inda. Nibwira yuko abarwanya itegeko barokwe gufata izindi ngamba zo kunganira itegeko ku buryo n'abagana ibitaro batabigana, ku buryo abo bafata abana ku ngufu bagabanuka kubera ko babaye abakristu n'abayisilamu beza cyangwa se n'ababudiste beza.
Nk'umunyamategeko nk'uko bavuze ko ikurikije uko rimeze imiterere yaryo, ubona hagombye kongerwamo iki?
Njye mbona ikintu cyagakwiye kongerwamo ni ikintu kijyanye no kureba ngo mu by'ukuri tuvuge nk'inzego, ntago muganga afite uburyo bwatuma yagenzura amakuru ahawe n'umusanze, ariko hejuru y'amakuru we yatanze hagira undi muntu ugira nawe andi makuru atanga akavuga ati koko uyu muntu ari muri iyi kategori ikwiye gufashwa.
Turabashimye Maitre Faustin Murangwa ku kiganiro mu Hayira Radio y'Ijwi ry'Amerika.
Murakoze.
Umusozo w'ikiganiro noneho reka twumve icyo abarengera inyungu z'abagore n'abakobwa nabo bavuga kuri iyi ngingo. Murumva Madame Chantal Umuhoza.
Ni ingingo mbona ngiye kugitsinya nishimiye kubera ko ndi bimwe mu bintu mu Rwanda tubona byari bikomeje kubangamira abagore n'abakobwa mu buryo butandukanye, mu buryo bw'ubuzima bwabo ariko no mu buryo bw'uburenganzira bwabo butandukanye. Iyo urebye mu Rwanda hashize imyaka myinshi amategeko amwe atandukanye agenda abangamira abagore yari ariho kuva kera agenda avugururwa, ariko bigeze ku buzima bwabo bw'imyororokere hakomeje kubaho kudindira ku kuba bagiye icyo babikoraho, bitewe cyane cyane ko ari ikintu abantu bagiraho santima nyinshi, yaba ari abanyamadini bavuga ko ari ibintu bijyanye n'umuco, abafite uburyo babyumvaho bitandukanye. Akenshi rero usanga yaba ari mu bashinjwa gukora amategeko, yaba ari mu bayobozi, ntabwo babyumva kimwe. Bityo rero byafashe igihe kinini, njye nibuka ko twatangiye gukora ubuvugizi kuri ingingo mu 2009. Icyo gihe tugifite itegeko rikaze cyane rifunga abantu kugeza hafi ku myaka 15. N'ubu ngubu uko bimeze ntabwo twavuga ngo tumaze kugera 100%, ariko byibura biragaragara ko leta yamaze kubona ko hari ikibazo kibangamye mu buzima bw'abagore, kuko imibare myinshi igaragaza uburyo yaba mu mfu z'ababyeyi, yaba mu buryo abantu bagira ingaruka ku buzima bwabo, cyari ikibazo gikomeye. Ndetse n'abantu bakiri batoya bahura n'ibibazo byo gusama batabiteganyije kubera ko babumva ko batabyiteguye bikarangira bafashe gahunda yo gukuramo inda mu buryo butari bwiza bikabagiraho ingaruka, ariko bikanarangira banafunzwe, ariho tubonera ko byabiteje ikibazo gikomeye. Bityo rero ngiye kufite cyane ndishimira uburyo leta irimo gutera intambwe kugira ngo igende ireba ko ibi bibazo bikemuka.
Nasomye iteka rya Minisitiri w'Ubuzima, hari ingingo igaragaza uko inda igomba gukurwamo, impamvu zigomba kubitera, ariko hari n'ingingo ya 9 niba nibuka neza ivuga ko aho bibaye ngombwa ko usaba serivisi zo gukura inda ashobora kujya ku kigo kibifitiye ububasha akabisaba nta bimenyetso abasha kugaragaza. Iriya ngingo muyumva mute?
Ariko ngira ngo ibi byaturutse ku buryo itegeko ryari riteye imbere. Mbere yaho itegeko twari dufite mbere y'uko iryo ryo mu 2018 rivugururwa, aho basabaga ko uwemerewe gukuramo inda nta nubwo ari buri wese, ni hamwe na hamwe muri abo bemerewe bakababwira ko bagomba guca mu rukiko kenshi bakabisabira uburenganzira bakabihebwa impamvu, hanyuma cyangwa se na muganga, abaganga hagati ya 2 na 3 nabo bakabanza bakabyemeza. So twebwe nk'abakora uruvugi twakomeza kwerekana ko iri tegeko ridashobora kuba implemented, ridashobora gushyirwa mu bikorwa kubera uburyo riteye, kuko byaranagaragaye twakoresheje amakesi afatika aho twabonaga abana bafashwe ku ngufu bagatwita, twajya muri processes yo kujya mu rukiko n'iki, aho mu rukiko birangiriye udashyizemo na cya gihe uwarezwe nawe ajurira umuntu akaba ageze igihe cyo kubyara. So ibi twagiye tubiganiraho n'abakora amategeko twerekana ko biriya ari barriers cyangwa se ari ibintu bituma uburyo itegeko rikoze niba koko rigamije gufasha bariya bavuga bo mu buryo butandukanye bidashoboka mu gihe cyacyo cyose bagisaba abantu guca mu rukiko cyangwa kujya mu baganga batandukanye bakabanza kwihera ku burenganzira kuba iyo evidence idasabwa ni mu buryo bwo kugira ngo ibyo byabangamiraga mu kubona serivisi biveho ariko nanone nta nubwo bivuze ko itegeko ryo kuvuga ko kuramo inda bikiri icyaha ryavuye ku buryo cyahari bavuga ko igihe cyacyo cyose bigaragaje ko
watanze
ibimenyetso bitariho urukiko cyangwa se ubushinjacyaha bufite uburenganzira bwo kugukurikirana no kuba wafungwa
bivuze ko ubwabyo kumenya ngo watanze ibimenyetso bitari ibyo bizagenzurwa bite
rero njye ntekereza ko ntabwo imbaraga tugomba kuzivuga ngo ese ibimenyetso nibyo cyangwa se ibyo kubera ko kenshi iyo umuntu yafashe gahunda yo kujya gukuramo inda avuga ati ngenda ashaka kujya gukuramo inda bakanamukorera counseling isabwa muri iteka rya minisitiri kuko ahangaha niho hari amananiza avuga ko niba umuntu umukomeje kumunaniza arajya gukoramo ya option yindi nakubwiye yo kujya gukuramo inda mu buryo butari bwo aho abenshi bagenda bagakoresha imiti bakagira ingaruka nyinshi ku buzima bwabo ariho ntekereza ko minisitiri ashaka kugira kureba uburyo yabivugurura muri izi kesi zemerewe muri iteka ntabwo ari buri muntu wese uwumva ko yafashe choice ko agomba gukuramo inda ni inshingano za Ministry of Health kugira ngo mfashe gukuramo inda ariko bidakuyeho ko aramutse yaba yabeshye ko yakurikiranwa
nk'abantu murengera uburenganzira bw'abagore n'abakobwa mu buryo bw'imibare mufite imibare mivuga mu gihe bikiri mu nkiko byabangamiye abantu runaka
kuva itegeko ryahinduka mu 2012 bwa mbere aho ryemereye bamwe mu bashobora kuba bakuramo inda ariko baciye mu rukiko cyangwa se bagize ibimenyetso runaka basabwa kwa muganga hari amakesi twakurikiranye yagiye yakirwa kuri za Isange One Stop Center y'abantu babaga baje bafashwe ku nguvu wenda bakaba batinze gufata imiti ibarinda gusama bikarangira basamye mu gihe cy'imyaka 4 dukurikirana ama statistics cyangwa imibare yerekanaga ko hasabye abantu batarenze 3 gukurirwamo inda umwe wenyine niwe wabashije kubona approval mu rukiko akurirwamo iyo inyota ariko hari benshi batwise ntibabisaba wenda ntibabishakaga kuko ntabwo ari buri wese bavuga ngo arabishaka ariko birashoboka ko hariho iyo stigma cyangwa se hariho kutamenya ngo ese ndaca mu yihe nzira ese ndajya mu rukiko ese mfite ubushobozi bwo kujya mu rukiko hari imbogamizi nyinshi zashobora kuba zituma abantu batajya mu rukiko bivuze ko rero ubu ngubu ubwo itegeko risa nk'aho ryagabanyije imbogamizi yari ihari turakeka ko abantu benshi yaba ari abahohotewe cyangwa se ari muri izi kesi zitandukanye harimo n'impamvu z'ubuzima nazo ntabwo tugomba kuzirengagiza hariho abantu basama ariko bakaba bafite complications zituma batabasha gukomeza gutwita ku buryo muganga akubwira ati inda utwite nuyikomezaho ari wowe ari niwe utwite mwese muraha ariko icya mbere gihangajwe imbere no kugira ngo bahabwe serivisi mu buryo bwihuse hanyuma ibyo kujyana amategeko no kugera gutera nabyo bibe byarebwa ariko serivisi yatanzwe
hari abavuga bati iri tegeko ubwaryo rigiye guha icyuho rwabo ubusambanyi wowe urabyumva ute
abantu bakunda kuvuga gutyo babituruka kuri bias bafite cyangwa se ubumenyi buke bafite ni cyo kimwe nka kwa kundi wumva abantu bavuga ngo iyo uhaye urubyiruko condoms ngo byongera sexual activity yabo cyangwa se byongera kuba bashaka gukora imibonano mpuzabitsina ubushakashatsi bugenda bukorwa hirya no hino ntabwo ariko bigaragara gutanga amakuru ku bintu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere gutanga serivisi ku buzima bw'imyororokere ntabwo bituma umuntu akora icyo atategereje kimwe n'uko gushyiraho itegeko ritanga serivisi ku buryo bwiza nabyo ntabwo bivuze ngo umuntu agiye kongera uburyo akora imibonano mpuzabitsina cyangwa se akuramo inda kubera ko icya mbere ntabwo umuntu akujya gukuramo inda abyishimiye bivuze ko ntabwo ushobora kuvuga ngo kubera ko itegeko rihari ngo reka ntwite ngo kugira ngo nzakuremo inda ntabwo ari ikintu umuntu akora yishimiye iyo argument yo kuvuga ngo birongera njyewe ntabwo nemeranya nayo ndetse n'ubushakashatsi n'ahandi bigaragara mu bindi bihugu byagiye bishyiraho amategeko nk'aya ntabwo bigaragaza ko hari ibyongera imibonano mpuzabitsina idakingiye cyangwa iki ahubwo bigaragaza ko icyo bifasha bigabanya impfu z'abagore n'abakobwa bapfa bazira ibyo bita safe abortion cyangwa kuramo inda mu buryo butateganyijwe n'izindi complications bagira mu gihe cyose batwite ariko ntibajye kwa muganga bivuze ko itegeko riza kurengera kurusha uko ryakongera ibibazo
turabashimye ku kiganiro muhaye radiyo y'ijwi ry'amerika
murakoze
inshuti bakunze badusangira ijambo aha niho nsoreje ikiganiro cya none twari twabateguriye nshimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro dusangira ijambo ndetse namwe mwarimu dukurikiye mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda zacu ku ijwi rya Amerika mwari na Ech Bagiruwubusa naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.